ulikuwa ukisema eti misiendi mbali na mdomo yako kurusha rusha mambo. Popote unapoenda mimi ndio mazungumuso, nashanga na roho yako penye itake maendeleo. Lakini usijali, hiyo ndo mbegu ya kwenu. Fitina nyingi na uwivu unava badala ya nguo. The more you talk, the more I care for you. The more you borrow, the more I load again. The more you talk, wakati nilikuwa chini ulinicheka sana. Lakini sasa uona venye napepea, napepea, napepea kama mawingu. Only the sky is smiling me. Zidi nayo kuwa nayo. Lakini kumbuka Mwenyezi Mola kuona.
The more you talk, the more I care for. The more you borrow, the more I load again. The more you talk, the more I care for. The more you borrow, the more I load again.
Na na na, hey, hey. Niweza chitangi kula vira hula mubange. Mukamuli wa manyi chiwala kusinga. Gaba la beba nyonye satata. Buliwe mpiteyo manyu kiraku. Ebi gambo vya we chitangi uli wa manyi.
Told you want money.
The more you talk, the more I care for. The more you borrow, the more I load again. The more you talk, the more I care for. The more you borrow, the more I load again.
The more,
the more you talk, the more I care for.
The more. Na yechukira piti na teri je kutwala tuberanga na mpisambi berango ya galaba no zimbabula mubo jojilio sauti ya dhahabu.